Caniba.
Visa kitoto sasa santeni ya busima taa zote sabureni wakubwa tumekwenda kileleni watoto kukujua kalaleni
ukumekuja inaongea pesa maneno vunga ukukodi ni kumwaga michele usije na pumba shotwi kamtula watoto na sagula sagula champion champula super power mabula shotwi kamtula sasa natafuta chakula champion champula super power mabula.
You know when I pull up, boom 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 when I pull up. Now give me that energy when I pull up. I don't stop it when I pull up. Now let me see your hands when I pull up. Vroom 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 when I pull up. The Eddie bed get warm when I pull up. Zoom 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 when I pull up.
Ama twendele. I wish to stop.
CMG never stop.
Ama twendele.
Unfinished business.
I wish to stop.
A party life never stop, boy.
Kama urizani utanikuta buba, mezuba na shanga mata. Basi rudu kajipange tena upyo na kichaa. Labda unanifananisha me with somebody else. Look, warisha ni chafuo wa kemene ni tafuo wa kujua ya kuwa. Hit ni star, come rainy, come thunder. Na kiwingo kitatanda, propaganda, shuka panda. Iko pale inanga, just like that. Rumor sasa zmezaga, watu ndo kush na ida. Nehi, nehi, meri zinde kepia. Umepige sabu zako vibaya jama. Na mnavyo tukanyagia, mnavyo ngoja tukose njia. Vihoje, hoje, vya kuchangia.
You know
when I pull up, boom 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 when I pull up. Now give me that energy when I pull up. I don't stop it when I pull up. Now let me see your hands when I pull up. Vroom 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 when I pull up. The Eddie bed get warm when I pull up. Zoom 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 when I pull up. Pull up.